Omusana gwamwe gwakenga bulijjo mu maso g'abantu baba manye balabe bigambe birunje byettendo bagulumize nga kitamwe erinnya lya Yesu wannalibulirwe fetwaweebwa buwa naffe tuweebuwa bantu balisibwe era banyesebwe ku kigambo kya Mukama erinnya lya Yesu wannalibulirwe fetwaweebwa buwa naffe tuweebuwa bantu balisibwe era banyesebwe kuchigambo cha Mukama. Amakubo gamwe gabere mesigwa molese chitibwa cha Mukama. Ebi gambo byamwe bibere mesigwa Yesu nga ye mubezi wamwe erinnya lya Yesu wannalibulirwe fetwaweebwa buwa naffe tuweebuwa bantu balisibwe era banyesebwe ku kigambo kya Mukama erinnya lya Yesu wannalibulirwe fetwaweebwa buwa naffe tuweebuwa bantu balisibwe era banyesebwe kuchigambo cha Mukama. Mubuli chigambo twesige Mukama tumuweleze ngano wesigwa mulutalo lwaffe tutya mulabe tugume tujja kuwangula erinnya lya Yesu wannalibulirwe fetwaweebwa buwa naffe tuweebuwa bantu balisibwe era banyesebwe ku kigambo kya Mukama erinnya lya Yesu wannalibulirwe fetwaweebwa buwa naffe tuweebuwa bantu balisibwe era banyesebwe kuchigambo cha Mukama kuchigambo cha Mukama kuchigambo cha Mukama kuchigambo cha Mukama kuchigambo cha Mukama.